Nimeketi mtini penye kivuli cha penzi, na pepe wa upendo umejawa marashi. Moyo wangu fanani wendo hadhira, baby kukumwaga siwezi. Nimeshika usukani, meli meshatia nanga, kuchomoka na anzaje, nileweshe hubatanga, tila lila unibebe. Hata kama nisiposema, dunia itasema, nakupenda wewe, nakupenda wewe. Nisipoimba, dunia itaimba, nakutaka wewe, nakutaka wewe, nakupenda wewe. Nakutaka wewe. Nakupenda wewe. Nakutaka wewe. Nipeli mbwata kwako niwe kama zoba, nibaki na bwata amwekewe meni kaba. Mielijali chumbani shinda na kanga, nipe shokali nideke kama kichanga. Moyo wangu fanani wendo hadhira, baby kukumwaga siwezi. Nimeshika usukani, meli meshatia nanga, kuchomoka na anzaje, nileweshe hubatanga, tila lila unibebe. Hata kama nisiposema, dunia itasema, nakupenda wewe, nakupenda wewe. Nisipoimba, dunia itaimba, nakutaka wewe, nakutaka wewe, nakupenda wewe. Nakutaka wewe. Nakupenda wewe. Nakutaka wewe.